SJM Production.
Mami, ndio naona lafa, ndio nataka uwe wangu wa milele. Kama ni pete nitakuvisha, niweze tu kukutambulisha kuwa wewe ndio wangu wa maisha. Baby, baby, hebu katika, hebu vunja viungo. Hebu vunja viungo.
Nipe mapenzi kama yapo, nipe mapenzi kama yapo, nipe mapenzi kama yapo. Nipolari kula kiapo, nipe mapenzi kama yapo, nipe mapenzi kama yapo, nipe mapenzi kama yapo. Nipolari kula kiapo.
Everyday na kushow, unipe mapenzi mama, kwani wendo wangu namba 1, namba 2 hakunaga. Moyoni nilikuweka tangu zama zile, nikiwa na tumaini hautanitupa. Lazizi nishati zile zizi, nishati zile zizi. Kama huamini kamulize producer Shanta. Nishati zile zizi, nishati zile zizi. Kama huamini kamulize.
Nipe mapenzi kama yapo, nipe mapenzi kama yapo, nipe tayari kula kiapo. Nipe mapenzi kama yapo, nipe mapenzi kama yapo, nipe mapenzi kama yapo, nipe tayari kula kiapo.
Hebu cheza kama gitaa, hebu cheza kama gitaa, hebu cheza kama gitaa, nobody listen is on my tunes.
Hebu cheza kama gitaa, hebu cheza kama gitaa, hebu cheza kama gitaa, nobody listen is on my tunes. Hebu cheza kama gitaa, hebu cheza kama gitaa, hebu cheza kama gitaa, nobody listen is on my tunes.
Nipe mapenzi kama yapo, nipe mapenzi kama yapo.
Hebu katikata,
kata,
kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata.